studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
Altinere sappo e joy lewru uti tane 2016 sappo jeddi yamde jabbirima silimaaje chapande nay e joy de radio Isaber sekirabe jottino no do kabaruji di kikidande yu Umar Waygalo petting jara wonto boggi jamde to on competitivité fa hande sema kanye plateforme e pamray tiagal wiide kawtangal fuddi ila dum won aljumar jabbinonde do bomoko do ka wakkar juna geddi debbe kuli tiwide be gikkini dum ko ha dartete ko yaltale ngal do kawrital yimbe no gombe to kidal tobe wattu jono be keppi hono de do gede kan rewrutinde sabbe de gombe tobe be ciusa fi fadi basso finto ton hakkunde gede didde kase le majjum be bi an hani wadde no watte fu yalla yimbe le be an pamar wattu jono fa jam e deger wartale ngal lure kidal de bato dum wona joholle sa haleedi meden di be kollitido mak hani iwdo dum wona jangoto kuli koroto dum fewto yaadle sa haleedi meden di itan hikkane be keedji ki wirba di yalla hono be kani renirde o do bato fati bonanda yi ngada fewde e mudum won to kaytobe kollitido commissariat policier wonde tonde be jowi juude do bandiji tati di do bandiji hollita wede kanye gonno wadde to bondo sumbi yagal dum won leeyi laamu kayo le majjundo hollita wede dum won le nay lewru uttu jabbinondu kambe kelno hono bitikaji nokko noddirto do sadio la sekirabe won sembe kabaruji dum en jogino do kiki hande di bismillah modon e hedade hollitindiwide fa hande sema kanye plateforme e pamray no gallure kidalde hani jogirede hollitindiwide kawrtangal fuddi il aljumar jabbinonde do bomoko do wattu jono fa hande ko darte ko heba ka dum won wiide yalla yiti ngande lelole sa haleedi meedi ndi hakkunde gacca kanye asiya micite den wiide do gede fuccinini no kaldale kawrangal le leedi meedi ndi ko lutindir gedde wakkudu jono o dum won no gallure kidalde hani jogirede fa keben famtare kede Ousmane Diko
pade fam wadde horebe gube didi de kewa hala wala fuko de andini yottinoɓe kabaruji du ɗum e wonde jogaɓe ka ana gikkani battani lobbe kaddal ngal hoorejo nelaɓe sema Ibrahim Oudou Sidati wi laawol lobbol ana wodani kaddal ngal ka ƴaɓɓaki ɗon heedi plateforme yo notiɓe adanaɓe mbi daro e darɗe mumen keƴaɗo kananke leydi ndi le golle kawral ngal yiidino e gueɗe ɗiɗi ɗe fuu aljumaare ƴaɓɓine nde dow calɗi tongiɗi e kawral ngal kabaru kidal woni hoore kaddal ngal du batu ana wondano le cakiti yontere nde fuu famman fuu daña ko jaɓi heedi gueɗe ɗiɗi ɗe fuu ñalaɗe ƴaɓɓiɗe ɗe basiji gaɗino kidal hakkunde gacce e asuya goɓe ɗiɗi gonɗe plateforme kañum e sema kapti dow no kidal lamorte fawarde e kabaru haɓatoɓe ɗi basiji gaɗi wattu nde puɗɗoɗe dabare makko sartano ñande sappo e joyyi lewru août kanjum hanno ardade joƴƴingol laamu jakkudeji ɗi honjotoɓe yogaɓe ka cikkitaki feewi yalla ko waɗi kidal ko sottina heeƴo wattu daɗɗanongogo
hollitindi wiide oɗo botan wondi e wadde ɗo bomoko ɗo yimɓele gomɓe tokkidal toɓe hakkillaji mabɓe jottaki fewi fati basi ɗi pinta hakkunde kase ha sia kañi e guɓe noddirtoɗe azawat ɗe le majjum wattu joni ɓe gaɗi noddago fewde gueɗɗe fo tinno kawda kalda kawra ƴeyal hono pamirta yalla jaam e deƴana warta le gallure kidal nde fo e manggal muɗum keɗe goto ɗum woni yimɓele gomɓe tokkidal to ko haali dow hen do foccitago Ousmane Diko
noddago gomin gaɗata yo dartude gueɗe ɗe fo keɓana tiɗalla ka jogala sabe ka ɓooyi e ka e bonnude keɓal ga jande wawali fuɗɗitinde gollirɗe laamu hono dokkoje ndiyam e courant fuu ngala yela amen yo kaldal fuɗɗita luttodirɓe ɓe pamra ko yaawi wala fuu komin ɓuri yidde hannden ko ɓuri ɗum fa nafa yimɓe fuu
sikiraɓe hollitinde wiide sappo e jeɗɗi yamde heeɓi silimaji capanɗe nayyi e jettoɗo mbawi neltiri miijoji mawɗo e hollamen bemal annde ngal mi noddirta phase facebook et twitter ɓe kolliti wiide soldat si goɗɗo wono manggal paɗe gonɗo leyi walde nde ɓe noddirta ɗum woni maa ɗum gonduɓe plateforme hollitan wiyede yimɓele bomɓe summu nayon kañi en palimole e ɗatol soɓe utti yiite fewtude e makko asawere ƴaɓɓinode kanko noddirten Abdalla Haly Sidi Mouhammed hollitan wiyede jaabe nayyi kañi en keeɓimo wattu jono wiyama ɗum wonomo lennano dogotoroto tumbuto ka wattu jono ƴaɓɓina warde ɗo bomoko ɗo hollitinde wiide ɗum wonono batoji kanɗi yaade hakkunde kuli kora e saha leydi meɗen ɗiɗiɗo golleji puɗɗan janggonoɓe kollitiri wiide ɗum e tawede fo hitan hikkande yoga heeƴoy ɗi fo jawamno yimɓele ɓe kani renirede hono saha leydi meɗen ndi wori keɗe kanko noddirteɗo sori Ibrahima Keita o kanko laami ɗum wono ɗiɗo golleji le leydi meɗen ndi komo haali dow hen dow faccitago Mouhamadou Sama Sekou
yimɓe ana fonda cogguji ko wiyete classe ko e kañe ko wiyete bichko nokkuji gontoon emin noddita classe nayoɓo client en tourɓe ngala lende ngala ñamdu honno ɗum wori ley karngaji ɗi kaminen ɓuuri karngaji jeɗɗi ka yafude coggu. So wona ɗum kay classe uji keddiɗi iwde tatoɓo ngabbude ɗi ka fuf gon lende ñamdu e kala fa ɓe jottoɗo ɓe kani yaade ɗo. Hitande fuf ɗum mi beltan kaki kewɗi e dewɓe kasindini salla dawol mabɓe ana waɗa ley sultere. Bangal deraku muɗum kay kala nde ɓe jotti motti so lasi en ɗow tan batu o dow laawi ndiyam dow laawi jurdi sato ɗum fay avion ji ɗow tan batu o.
ɓe kollitiɗo walde noddirten arcade sidaɓe gondi hokkidirde juuɗe wattu joni o sukaɓe wonduɓe gottanaɓe gomɓe ley leydi meɗen ndi kawtal mabɓe fuɗɗi beete hande ɗo Bamako ɗo. Le ngal ɗo kawtal balɗiɗi wattu joni ɓe tottinira e sukaɓe hakkillaji ƴeyel hono ñaw sida o hani teedirede ɓe pamminedunomo heɓirte kañum hono ɓe gatta faɓe kaɓa e oɗo ñaw. Caggal muɗuɓeɗo sukaɓe du jaahan pammina e sukaɓe jokkol woɓɓe kase gomɓe ley leydi meɗen ndi no ñaw o wori. Keɗe kanko noddirteɗo Fatoumata Konaté o yo gollo nokku noddirteɗo arcade sida komo haali dow hen do faccitago Mohamadou Samaseku.
Yo ɗum jande balɗe ɗiɗi ñande arandere nde yo dow kabaru VIH ƴiwde teeɗade ƴeewede e sawrede. Hono yimɓe kani faminirede hono ɓe kaldirte ɓe cakkititto yaade jangguininde sukaɓe woɓɓe les région ŋaji ɗi. Sisili ɗiɗaɓa o yo saganagol yo famindeɓe hono cagantoɗo latorto barkano e golle. Min dokkamɓe ande ɗe arcade jogi e cakkite jande nde mbiɗo domti député en sukaɓe cullana honorawɓe mum en somoɓe ñaw sida de daranade ɓe. So mi haali haala saganagol fuu yo daranade fa taguji mbaylito les wattu juniɗo. Sugola hande yo waylitingol tagu takkodirɗo ɗum e politique akuji daɗɗuɗi heƴoji fa dabareji lobbi keɓe les wattu
juniɗo.
Sakiraɓo o acca hanke yoɗum Ousmane Dikko noon hollitinde wiide ɗum wono commissariat policiere wonde to kayito nde wiyama ɓe jo wi juuɗe ɗum wone yimɓele bomɓe sumbu en taton to kayito ɓeɗo yimɓele wattu joni ɓe cikkita wede kamɓe gonduna e wadde bonandaji ley laamu kayo. Hollitan wede ɓe keelino ɗum wone bitikaji tati nokku noddirteɗo Sadio La. Wakkati joni o kanko commissaire noddirteɗo Fatiki Kami Sogo o haali hono waɗi soɓe nangui ɓeɗo yimɓele dow faccitago Ousmane Dikko.
Ñande nayyi lewru août 2016 bandiji joguiɗi kaɓorɗo poyi bitikaji Sadio La wattu 5h kikiɗe e naɓi kalisi kewɗo ɗum. Ñande jeegom lewru août 2016 de wattu 5h beetey policiere kay martinama kumpa goto e mabɓe ana ley casino. Nelaɓe jaahi toon so nangui cikkitaɗo sirima o. Nde o landanɗo nde o yaadiri omo wonno e bonande Sadio La ka wona kanko tan. Ɓe wadduno ɓen nangui lawol Bamako. Liyamireure procureur e hoorejo policiere région o mi neli ko yaawi heƴaɓe amen Bamako. Ɓen nangui Amadou Diallo e Kola Sow modibaɓe mabɓe heddiɓe ɓe naati cooɓe horugol noon ana wonda haɓɓitiɓe ana pelliti rende yimɓe e jawle mum en fou.
Hollitinde wiide ɗum wono yimɓele malinkoɓe jeegom jaaɓe ley yewtere nde ɓe noddirta jeu olympique to Rio Janeiro le leydi Brésil ndi wattu joni o joyomɓe fo litaweɗe jaltili hen neɗɗo goto tan heddi hen. Mali an yowi gikke muɗum dow kanko noddirten Ismaël Coulibaly o kanko latino ɗum woni champion d'Afrique yimɓele gaɗoɓe tawi kono le leydi meɗen ndi. Kanko e hoore makko o waran yedle aljumare warore nde.
Union européenne et Royaume-Uni ngoni faabotoɓe studio tamani.
Sakiraɓe jurneɗen ƴeeyelo ɗum ne les réseau ngaji meɗen ɗen puɗɗiran ɗo ɓuurem ɗo ɓe kolliti wiide ko yaata yimɓele temedere ɗum won ndemoɓe gomɓe to ɓuuremtoɓe. Wakkati joni o kamɓe gondi e faabirede heeƴo projet goɓe noddirte casfor worik. Le majjun ɓe kolliti wiide oɗo projet faabotoɓe toon banggal ndemal ɗum woni yimɓele gomɓe toon ɓe ley ngallure ɓuurem nde. Gonduɓe lannaɗ ɗiɗo golleji yo walde ndeɓe noddirte CICR kowoni fana muɗum ɗum faɓe kaɓa e talkako ɗum ley laamu ɓuurem o fo e manggal muɗum. Caggal muɗum ɗu yimɓele gomɓe toon ɓe kolliti wiide ɗum faabotoɗum e no kani heɓirtoon ñamdu fa heewa. So wurute gardan faɗo sigaso ɗo ɓe kollitiɗo ko yaata yimɓele sappo golloɓe ley capto sigaso to kañum gonde famminede wattu joni no ɗelɗe bamarankore hani windirede kañum no hani jangguirede. Kamɓe koye mabɓe soɓe tilikili majjum ɓe jaaha ɓe jangguina ɗum woni sukaɓe janggoɓe classe ji ɗiɗoɓa kañe e goɓan ɗum woni classe ji leyleyji ley leydi meɗen ndi. Gonduɓe wadde oɗo golle walde nde ɓe noddirta USAIDI e heeƴo mabɓe goɗɓe noddirta sira. Caggal muɗum ɓeɗo conseil ngaɓe jangguina musie ngaɓe gomɓe toon ɓe kañe jaata so jangguinayi sukaɓe. So wurute gardan faɗo ɗum won nokku noddirte takarusuɓe kollitiɗo wattu joni o sukaɓe gomɓe toon ɓeɓe gondi e jangguine toon du eɓe kani jangguine toon ko yaata jonti tati noonɓe kollitir wi ɗum sukaɓe gomɓe classe jaɗɗoɓo jettoɓo kañe jeenoɓe jangguinton français mathématique physique simi kañe sm. So wurute garan timminiren faɗo kulikoroɗoɓe kolliti wiide ko yaata ɗum wonno panoŋaji mabɓe gonɗi toon ɗiɗi kuɓɓinoji hono lampadaire ngaji gonɗi toon ɗiɓe kolliti wiide ko yaata capanɗe joyi kañe gon ko kuɓɓata to hono ampule ngaji gonɗi to tondi wattu jono dido kabaruji don himbe no humnibe kabaru kurangaaji goddi tondi kambe kokki dum be bi du wattu jono o so dum iwi hen hono podongaaji mabbe goddi goddi le datol kulikore e bamako dum wara wattire le ngalure kulikore le jatti secrétaire do katte nyalo mo hande kabaruji meede dim jotu on sane hedaade heejo jamendi ka fa hande kedde hedaade hono andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.